shida na wewe. Nipendo si nipende mimi, sina shida na wewe. 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 Sina shida, sina shida.
Hii dunia tapita na sisi tunaenda.